all, each and everybody, to this gospel gathering. John. Another day that the Lord has made to celebrate and rejoice in the death and resurrection of our Lord Jesus Christ. I rejoice with the brothers here at Kungwa Grace Church when they were singing the song that says, "Behold the Lamb of God that takes away the sins of his elect."
And
it's not all the people that are to behold the Lamb of God, but the elect only, those God elected, and Christ died for them, and the Spirit regenerates them. Only those the Lord purposes from eternity, those Christ died for them, and the Spirit regenerates them, they will be comforted with singing songs of joy, singing songs of worship, praising and exhorting only Christ of the Scriptures, who crucified one. John chapter 18, since almost now a month or 2 months now.
Takaru tili mbuku la Yohane mutu 18, pafupi kwa mwezi kolo mwezi widisobano.
And what amazes me most is how beautiful are the scriptures that has just been written on this chapter 18 of John, that is revealing Christ of the scriptures, the crucified one.
Ndivotu choda buisa kapene chokondole sa kwambiri mu chapter jimene chichi. Ndi maonekedwe amene olemba buku la Yohane chapter 18 analembera maonekedwe okongola kamena kuti uthenga wabwino chinsisi cha kukongola kwa uthenga wabwino wa Yesu Kristo opachikidwayo.
On Friday we ended at verse 27 whereby it says, "Then Peter denied again and immediately the cock crew."
Pachisanu paja dinalekera mu 27 yomwene nakuti pamenepo Petro anakananso ndipo pomwepo analira tambara.
And we saw that the crowing of the cock that makes Peter to remember all how wicked he is before the Lord.
There
is a difference with nowadays that the cock crew while we are asleep, but this time everybody was up. The crowing of the cock to us while we are asleep is just to raise us up from our sleepness. But this time, everybody was up while seeing with his two or her two eyes, but it was very mysterious to Peter, not to everybody.
Komano muntawi yin, kunena kuti aliyesa nalari maso, ndipo analia kumvesera bwino.
It was the time whereby the case of Jesus Christ and the people was in the process moving up and there in different locations, different areas.
And
it was the time whereby everything that was set in the cup should be accomplished. So all the stages were to be met with Christ so that the word, the scriptures might be accomplished.
And
we saw it the preamble time Christ prayed, let thy will be done. And this time we saw that Christ gave himself to the people so that they might arrest him and bow him. After being bound, he was handed to Annas as well as to Caiaphas.
We
saw him being handed to the high priest and the advisor of the council of Jews.
And we saw him being handed to the
He was to be handed there so that they should find the exact case that they might take him to the court because they need a prosecutor for his case.
And we
saw because when the police has arrested a person, they are to ask a person and write a statement so that that statement should be read by the prosecutor and take that person to the court and stand against him. It was very difficult for the pagans, the outsiders, to bound or arrest and to start suing a case against Jesus because he was a Jew and he was in the church, in the congregation. Read the Jews, found the case, and hand over Jesus to the pagans so that they should do the work of persecution.
Kunali kuvuta kwambiri wanthu amidundu kapena anthu akunja kuti amlembere mlandu kapena kuti ampeze ulakwa chifukwa Yesu anali muyuda mmalo mwake anali kupezeka mabwalo a mapemphero mmalo opempherera kapena kuti mmachalichi ndeno kumafunikano anthu amchalichi amena kamakhala nayo ndamena kuti ampeze cholakwa mlembere mlandu.
So we see when the cock crows, while the people were up seeing with their eyes, but blessed was the ear of Peter that heard the meaning of the crowing of the cock.
Ndiyo tinaona tambala akulira pamene anthu ose anali mmaso akuona ndi maso awo ndithu. Koma ndipo tu odala ndi Petro amene khulu lake linamva kulira kwa tambalayo.
The rest heard the crowing of the cock, but they were just thinking that it's usual crows of the cock. Same with the preaching of the mysterious gospel of Christ of the scriptures. Many will never pursue it, will never hear it, only the evil of the gospel
stage. And Rambi Lama Umva, Mongongo Vangara, and Menorari Grama, Masuano Bajanama Ladira, Komakayo Kawa, and never saw Kukula Gungo Tingo as Aumanga Gurida Badambala.
Which means we can say, blessed is the ear that God opens so that it should hear and understand the exact meaning of the crowing of the cock.
Odero, because Olakula Monvega Gunogrina Gudi, Roda and the Kudu Menela said Gurida.
What I've come to say is blessed is the ear that the Lord opens and hear the exact meaning of the preaching of the gospel that is revealed in the scriptures.
Umenikanthauza tu hapa nkunena kuti rodala ndikhutu limene Mulungu walitsegula kuti likamve uthenga weniweni wabwino umene unabisika mmalemba uno.
So let us go to our text of today.
Ndiye tatene tibwerere tsono ku uthenga wathu wa tsiku la lero.
Today, verse 28 of John chapter 18.
Ndiye lero tili mundimeke 28 la Yohane mwezi chapter 18.
Whereby it says, then let it lay, meaning the band, the Jews, the officer, they led Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment, that is the court. And it was early, and they themselves went not into the judgment hall, lest they should be defiled, claiming that they are holy themselves, but that they might eat the Passover.
Nime 28 yomwene nakuti pamenepo anamtenga akamanena kuti anamtenga akunena gulu la farisi asilikali komanso afarisi ajamene anabwera kumugwira iye pamodzi ndi akulu ansembe aja anamtenga Yesu kuchokera kwa Kayafa kupita ku Pretoria akamati ku Pretoria ndikubwalo la milandu kumalo kumene anali kuonza milandu koma munali mamawa ndipo iwo sanalowe ku Pretoria kulowa kubwalo la milandu kuti angadesedwe kusonyeza kuti apapa mazitenga kunena kuti iwo ndi woyera ndenga tatulowa kubwalo la milandu akuzodesedwa koma kuti akadye pasika.
So here there is three things very mysterious that is found in verse 28.
Ndi apapa pali zinthu zitatu zomwe ndizo funikira kapena zachinsisi zobisidwa kwambiri zomwe zikuoneka mundime mene ya 28.
Here is after the case has been found by Caiaphas, Annas, and the officers of the Jews.
Izinthu zikamachitika pambuyo kunena kuti alemba mlandu kapena kuti ampeza mlandu Kayafa, Annas komanso ndi akulu achiyuda acha.
So they took Jesus to the courtroom so that they should present the case and before the judge, and the judge to judge it.
Ndiyeno amakabwera naye sopano inali nthawi yokapita naye mbwalo la milandu kuti akapereke mlandu uja kwa oweruze ndikuti oweruze aweruze sopano.
The second thing that is found here is that when they reached the place, the courtroom, the judgment place, they refrained themselves from entering in, claiming themselves to be holy.
Ndiye chinthu chinanso chomwe chikuonekera apapa kunena kuti atafika kubwalo la milandu kumalo oweruzirako iwo anadzipatula okha kunena kuti asalowemo kumaziyesa kuti iwo ndiwoyera ndiwolungama.
Here we see that they had a self-righteousness. They justify themselves that they are unworthy to enter into the hall, but Christ is worthy to be in that courtroom.
Ndiyetu apaso mukhoza kuona kunena kuti iwowa anali mchilunga amadzilungamisa iwokha amadzitchula okha kunena kuti ndiwolungama kunena kuti sangathe kulowa mbwalo la milandu koma mampeza Yesu kukhala ochimwa amene afunika kulowa mmenemo.
So they have to prevent themselves from defilement, but they saw that Christ is the one worthy to be defiled.
Ndi iwowo amadziyeresa mkumaziyendereza okha kunena kuti sakufunika kudesedwa ayi koma Yesu Khristu amamuyesera kunena kuti ndiye wodesedwa ofunika kulowa.
Number three, what we see is that they prepared themselves to eat the Passover.
Ndipo chinthu chachitatu chomwe tichionanso pamene panjonena kuti anali kukuzikonzekeresa iwokha kukadya pasika.
Very laughable thing is that they prepared themselves ready for the Passover without knowing that the Passover is the one whom they handed over into the courtroom.
Komatu yosekesa kwambiri nchonena kuti iwo amadzikonzekeresa kuti akadye pasaka posazindikira kunena kuti pasaka weniweni ndi iye amene amtenga ndikufuna kukampereka mbwalo la milanduyo.
So it's like they took the Passover and put into the judge room and went without the Passover and led to eat food thinking that food is the Passover.
Ndiye zili ngati kunena kuti iwowa anatenga pasika weniweni amamtenga pasika weniweni kuti akampereke kubwalo la milandu kumeneko ndikumalo odesedwa aja nkumabwerera okha nkumapita kubwerera kuti akadye chakudya nkumaganiza ngati chakudya chimene atazikadyecho mpasika.
So they misled themselves leaving the Passover and go after the food thinking that the food is the Passover, without knowing that the Passover is not food, but is the one whom they have left into the courtroom.
Ndiyo umundi mene yo ama ziso kondezera oka. Chifuwa mapesika zoni na kutipasika weni weni ya musia kubwelo la milandu. Ndiyo kubwele na sopano kumasuna kukabina kutumalo mena nari kusonka na kuja. Ndi kumaka aje ya kuja, mena nari kuja, kumaka aje ya kuja, kumaka aje ya kuja, kumaka aje ya kuja, ndiyo pasika.
So let us go to point number one, that they took Jesus to the judgment place, the courtroom whereby there is a judge, lawyers, and ready to pass on the judgment.
Ndena ndi bwereni pa mfundo yoyamba yomwe ikuonesa kunena kuti anthu awa anamtenga Yesu ndi kukampeleka kubwalo la milandu kumene kunali oweruza komaso akuluakulu oyimira pa bwalo la milandu kumalo wa chiweruzo kuti akalandire chiweruzo.
Number one, why a person is to go after the judgment place, the courtroom?
Chindu choyamba ndi chifukwa chani anafunika munthu kukalowa kubwalo la milandu kumalo oweruzira.
There is no justification without a court, a judge there.
Ulibedu chirungamiso kapena munthu amena mayesedwa olungama akopanda oweruza kuweruza mlandu.
The word justification is the word that is found with the judges.
Akamala nkula za chirungamo kapena kuti kulungamisidwa wandi mawu amene amapezeka ndi oweruza.
And they are only the judges that command that this one is luscious, is justified, and this one is not.
Ndipo tikabwera pankhani ya mlandu, chimakhaliratu mmanja yoweruza okhawo amene amatha kulankhula kuna kuti munthu yusana chimwe ndi olungama kapena uyu ndi ochimwa.
On our own, we are not luscious, we are not justified until when we meet the judge and see our curse and claim and declare that we are righteous. Then is when we can say we are the righteous, the just people.
Ife tubaife tokhati libe chilungamo palibe kulungama ayi kufikira titalowa mbwalo ya milandu nkukumana ndi oweruza ndipo oweruza atauweruza mlandu wathu nkutipeza kuti ifeyo sitinachimwa ndife olungama pamene tikhoza kuzitchula lina kuti ndine olungama ine ndili chilungamo mkati mwanga.
Now, why Christ was to be handed over to the worldly courts?
Ndeno nchifuwa chani Yesu Kristu anafunika kukaperekedwa manje mwa oweruza dziko lapansi.
Don't forget that everything that was happening on this earth was just a reflection of what was expected to be done in heaven. It was so because from the beginning, God is luscious, very just, and he declared and commanded Adam about whatever he should be doing, and if he will misdone that, he will be against the law.
Ndiyo izi zibichonji kufanya kuti Mulungu ndi woyera ndiponso ndi olungama. Ndipo Mulungu uyo mene ali anamuziratu ngakhale Adamu pena anamuyika munda wa Edeni pa zinthu zimene iyeyo akufunika kuzichita zimene sakuchita kunena kuti akachita zimene sanauzidwe kuti azichite ndiye kuti wachimwira lamulolo.
Because when we read Genesis chapter 2 verse 16-17 says,
tikamawerenga mbuku la Genesis chapter 2 ndimene 15-16-17 akuti
Genesis chapter 2, verse 16.
Dimaga 16, Yomaga Maga.
And the Lord God commanded the man, that is command found in the court, saying, of every tree of the garden that mayest freely eat, of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. For in the day that thou eatest thereof, thou shalt surely die.
Verse 16, Ndipo Yehova, Mulungu, anamuza munthu uyo, Nati, awatu ni mau la muri, amena mau desedo, amena amena mapesedo, pamau a uweruza, pamau superuweruza. Nati, mitengo yonse ya munda ujego, koma mitengo wakudziwisa zabu inondizo ipa, usaje omeneo, kifuwa siku lomwe uzaje omeneo, uzafandi itu.
So, we see here, after Adam and Eve were created, God is establishing the court unto Adam and him being the judge in the court.
Ndeno abati kuona hapa mbuyo pomwe mpoti mulungu wa mulenga Adam and Eve ndi kumwika munda wa Edeni. Mulungu wa kukazikisa mbuyalo la mulandu kapena kuda kukazikisa malo achiweruzo. Amene oweruza yo ndiye mwini wake mulungu.
The judgment and whatever is expected to be in the court.
Chirunga mwendizina zose zimene zima onesido pa malo amulandu. Zimene zitu zimene mulungu anazikazikisira tu Adam asana shimwe munda wa Edeni.
Another thing that we can see here that when God was establishing this court to Adam, he knows that Adam will sin against God.
And
it's God who created these two trees. He created the good trees whereby they will freely eat, and the forbidden tree whereby they should never touch even eat it.
Analenga tu mitengo ina imene inali yabu ino yone na kuti antu akoza kumadia. Ndiponso analenga mitengo ina umene ndore sudone na kuti kakale kukuza kwa umesa mafunika mtu kukuza.
Now, let us go to Genesis chapter 3, verse 1.
Ndena deni tuwane ni mbuku la Genesis mwe chapter 3, ndimea wani.
Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, yea, as God said, ye shall not eat of every tree of the garden.
Ndipo njoka inali ya kuchenjera yoposa za moyo zonse za mtengo zimene anazipanga Yehova Mulungu. Ndipo inati kwa nkaziyo, ea, kodi anati tu Mulungu usaje mitengo yonse ya mundamu.
So you can see that devil, serpent, knows that in the garden there is two types of trees that the Lord has created and put in the garden.
Ndiyo abamuta kuona kunena kuti sana na kapena kuti njoka imaziwa kunena kuti mulungu walenga mitengo waika mitengo ya iwili yosiana munda wa Edeni.
He even knows the command that God commanded Adam and Eve about the trees in the garden.
Ndiponso amadziwa ngakhale lamulo limene Mulungu analamulira Adam ndi Eva pokhala munda muja.
Verse 2. And the woman said unto the serpent, we may eat of the fruit of the trees of the garden. That is the response of Eve. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, rest ye there.
Ndime achira ati nkaziyo ndipo anati kwa njoka, zipaso za mitengo ya munda mungu tije, koma za mitengo umene uli mkati mwa munda Mulungu anati, musaje umenewo, musakudze umenewo, mungazafe.
So you can see here that Eve is speaking the word of God, the word of command that God has commanded them.
Ndira pamutha kuona kunena kuti Eva amalankhula mawu kapena mawu alamulo amene Mulungu analamulira anawalamulira iwo.
But look to verse 4, whereby it says, and the serpent said unto the woman, ye shall not surely die, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil.
Kumataona nindime yake awa china iyo yungwani na kuti, njoka ayo ndipo inati kwa nkaziyo, kufa si muzafai. Kifuwa azi wa Mulungu kuti, Sekulimene mugaje umenewo adzese guka maswanu. Ndipo muzakhala ngati mulungu wakuziwa zabwino ndi zoyipa.
So the serpent is telling the Eve that once you eat, your eyes will be opened and you'll be like gods.
Ndeno njoka ikumuza Eva kunena kuti mukangodya zipaso zimene zizi maswanu asegulidwa ndipo mukhala ofanana ndi mulungu.
Let us see how God created a man.
Kumatiye njone sono mmene mulungu anamulengera munthu.
Genesis chapter 1 verse 26 says.
Mundime ya buku lomwela Genesis chapter 1 ndime ya 26 akunena kuti.
And God said, let us make man in our image, that is like God, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God, created him male and female, created he them, which means Adam and Eve was created in the image of God.
Ndima 26 akuti ndipo anati mulungu tipange munthu mchifanizo chathu monga mwachikhalidwe chathu alamulire pa nsomba za nyanja ndi mbalame za mulengalenga ndi pa ng'ombe ndi pa dziko lonse lapansi ndi pa zokwawa zonse zakukwawa pa dziko lapansi. Mulungu ndipo adalenga munthu mchifanizo chache. Chifanizo cha Mulungu adalenga iye. Adalenga iwo mwamuna ndi mkazi. Kutanthauza kunena kuti munthu analengedwa mchifanizo chenechene cha Mulungu ndithu.
Man, a female and male being made in the image of God, he was like God, but the devil serpent is saying that once it is, you'll be like God.
Ndi apachiona kunena kuti mwamuna ndi mkaziyo onse analengedwa mchifanizo cha Mulungu analengedwa ofanana ndi Mulungu. Koma sono njoka ikulankhula kumuza Eva kumamuza kunena kuti mukangodya mukhala ofanana ndi Mulungu.
Here it was a trick, but it was a plan of God that he should eat from it so that a man should fall short of the glory of God, and in a man should have two groups of people, the erect and unerect.
Kumati chinthu ichi nchovuta kwambiri mukamachiona, komabe inali mplani ni nzeru ya Mulungu mene Mulungu anakonzeratu kuti munthuyo akachimwe, ndipo kuti munthu akachimwa mwa munthuyo mukatuluke magulu awiri a anthu, anthu osankhidwa ndi anthu osasankhidwa.
Let us see verse 11 and verse 17 of Genesis chapter 3.
Ndinatene tioneni ndime yake ya 11 komanso ya 17 mbuku la Genesis mutufiriye.
11, and he said, who told thee that thou wast, hast thou eaten of the tree whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?
Ndime 11 akuti ndipo anati ndani anakuuza iwe kuti uli wa maliseche kodi wadya za mtengo uja umene ndinakuuza iwe kuti usadye.
Here is speaking about a man breaking the law, blessing, being now defiled, blessing the law that the Lord set forth for him, and now is a victim, is worthy to be in the court, to be judged by the judge.
Ndiyetu apa akulankhula sono za kulakwisa kwa munthu kunena kuti munthu apezedwa kukhala wochimwira lamulo la Mulungu. Ndipo chifukwa chinena kuti wachimwira lamulo la Mulungu ndeno kwayenera sono kuti munthu ndi wochimwa popeza wazidesa yekha wayenera sopano kukaweruzidwa pa malo achiweruzo kapena kuti malo achiweruzo cha Mulungu.
Verse 17. And to Adam he said, saw the voice of that wife, and has eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, because of thy sake sorrow thou eat all the days of thy life.
Nimea 17 akuti kwa Adamu ndipo anati chifukwa kuti wamvera mawu a mkazi wako mudye za mtengo umene ndinakuuza iwe kuti usadye. Akuti usadyeko, nthaka ikhale yotembereredwa chifukwa cha iwe, mkusauka udzadyako masiku onse a moyo wako.
thorns also and thistles shall it bring forth thee, and thou shalt eat the earth all filled.
Minga ndi mitula izakubalira iwe, ndipo uzadya terere la mtengo.
So here we see God passing the judgment to the man who is the victim now, God has broken the law.
Ndipo apa tikuona sobano Mulungu akupereka chigamulo kwa munthu jamene wapezedwa wochimwa chifuna kuti walagwira lamulo.
Now, when we go back to our text of John chapter 18, we saw that Christ hand over the judgment room because the first Adam read the law in the court of God.
Ndiyo ndikabwerera muthenga umene tikugawana mtsiku la lero mbuku la Yohane mutu 18 imu. Tipeza zonena kuti Yesu anayenera kuperekedwa mbwalo la milandu. Popeza Adam uja, oyamba uja, anachimwa momwenso Kristo anafunika kuna kuti akawe mzidwe.
He broke the law, was naked. So same with Christ of the scriptures. He had to meet with the law, the judge, so that the judgment should be passed and the nakedness be brought unto him.
Ndiyo Adam uja anachimwa anapezedwa wamaliseje ifuna kuti anachimwira lamulo. Momwe monso andipo chiweruzo chigamulo chinaperekedwa. Momwe monso Kristu anayenera kukaperekedwa pamalo a chiweruzo kunena kuti chiweruzo chikaperekedwe pa iyeyonso.
So the judgment hall was welfare of the defiled people, sinners. Christ went in while he was not a sinner, but he went in just to fulfill the scripture.
Ndiyo malo achiweruzo ndi malo amene amayenera munthu wochimwa, malo amene ndi malo amene anakonzedwera munthu wa mlandu amene wapalamula kuti akufunika kukalowa ku malo oweruzidwa. Komano Yesu Khristu anayenera kukalowa ku bwalo la milandu ku chifukwa cha anthu ake amene iye anabwerera.
So the people refrained themselves to enter into the court, into the judgment room, because they claim themselves to be holy, but Christ to be defiled.
Ndino anthu amadziyesera amadziwerengera chilungamo yokha kuda kuti iwo ndi woyera osafunika kulowa mmalo achiweruzi akuopa kuti angadesedwe. Koma makamtenga Yesu Khristu amene kukhala odesedwa woyenera kumalo a milandu.
This was so that the scriptures might be fulfilled, that Christ is holy, but was just made sin. He was not a sinner, but was just said to be sinly because of the sinfulness of the people, so that the sinfulness of the people should be purged away.
Umabrizi zonse zinafunika kuchitika kuti cholembedwa cho chikakwaniritsidwe kunena kuti Yesu Khristu amene iyo ngakhale iyeyo anali woyera wangwiro osachimwapo koma chifukwa cha machimo anthu ake iyeyo anafunika akukalowa mmalo wa milandu umo kuti akachose machimo anthu ake osankhidwa.
So Christ is the only remedy for the sinfulness of a man.
Ndiyetu Yesu Khristu ameneyo ndiye mankhwala kapena kuti ndondomeko yokhayo ya machidiso pa uchimo wa munthu.
So on the top, point number one is that Christ was to meet with the judge in the judgment hall because the first Adam sinned, breaking the law in the heavenly court, while the God of the Creator was the judge.
Ndiyo poomba nkoda pandi pa mfundo yoyambayo imene tikuiona apa ndionera kuti kunayenera kuti Khristu akaweruzidwa kapena kuti akaweruzidwe pamalo awa monga mmene Adamu anakhalira wochimwa anapezedwera wochimwa mubwanamapelowa malo achiweruzo mbwalo la milandu limene Mulungu anamuweruza mongatu chiweruzo chako wakumwamba imene Mulungu mwini wake ndi anali oweruzayi.
On the same point, to conclude point number one, Adam had sinned because he was the one who led the sin to enter into this world by eating the fruit, not after the eating of Eve, no, but after the eating of Adam.
Ndiyeno so ndikamaomba mkota pa mfundo yomweyo yambayo tipeze zonena kuti Adamu anapezedwa wochimwa pokhala munthu woyamba otsogolera chimo kulowa mdziko lapansi pambuyo pakudya iyeyo chipaswa osati pambuyo kunena kuti mkazi wake Eva wadya chipaswa.
So as we know that a wife, a woman, is the picture of Christ's church, the church of Christ, started with the church of Christ and conversate with the church of Christ, that you will be like gods once you eat this fruit.
Chitunzi-tunzi, ambingo lili chitunzi-tunzi ya nkazi. Mwamwe mwotu, ni mene mwamwe mene sarana, anakala mkulirana, ndi mpingo wake wa Kristu, mpingo sanki duwadu mpingo wa jisomo, anakala mkulirana nao kunena kuti, mkangwadi mwaje, jibaso jimene jimu kalofana na ndi Mulungu.
Let us see Isaiah chapter 14 verse 12 downwards. Isaiah chapter 14 verse 12.
Maka Isaiah mutu 14, ndi mege ya 12, kutika pansi.
Verse 12 says, how art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down the ground, which didst weaken the nations?
Nimea tofa kuti wagwadi kuchokera kumwamba akumwamba, iwe nthanda, mwana wamba ndakucha, wagweselwa pansi, iwe wolefula amitundu.
So this was before Adam was created, was saying that you have been fallen down, the one who weakened the nations.
Then this magalam kulidwa muntu asana lengedwe, kunena kuna magamu lankula, magamu muza zone na kuti wangwa iwe, wangwe sedwadi iwe, ure fulampami tunu.
So Satan was against the nations that were to be created, so that the scripture might be accomplished that two groups of people will be divided, the erect and the unerected.
Ndiyo sadana anagaima kukatsusana ndi anthu amitundu kapena kuti anthu okhala pa dziko lapansi. Ndiyo lingachonena kuti micholembedwa chikakwanirisidwe kunena kuti akagawe mwa anthu okhala pa dziko lapansiwo kuti kukaonesedwa anthu osankhidwa ndi anthu osasankhidwa.
Before we proceed verse 13, let us look to Revelation chapter 12.
Ndeno tisanapitirize ndime yake ya 13 yotatene tione mbuku la chivumbuluzo chapter 12 ndime yake ya
12. Therefore rejoice, ye heaven, and ye that dwell in them, that is in heaven, woe to the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great love, because he knoweth that he hath but a short time.
Chifukwa chache kondwerani, miyamba inu, ndino akukhala mumwemo. Tsoka ntunda ndi nyanja, chifukwa ndiyerekezi watsikira kwa inu. Wokhala na udani wa ukulu, udziwa kuti kamsalira kanthawi.
So we see here that the devil is having a great wrath against the nation.
Ndipo apa titikuona zonena kuti Satana ndi wokwiya kapena ali ndi ukali wambiri pa anthu kapena kukhala pa dziko lapansi.
While of verse 12 of Isaiah chapter 14 is speaking that he weakened the nation.
Pamene tu mu ndime yake ya 13 amaka ndime yake ya 12 ya chapter 14 cha Isaiah akuonesa Satana kuti ndi wolefula mitundu.
So you can see how the mass, the devil is against the church of Christ that is in the world.
Ndipo apa mutha kuona ukali kapena chitsuso chimene Satana ali nacho pa mpingo wake kapena kuti pa anthu okhala ku dziko lapansi.
Verse 13 of 14 of Isaiah, thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, number one. I will exalt my throne above the stars of God, number two. I will sit also upon mount of congregation in the sides of the north, number three. I will ascend upon the heights of the crowds, number four. I will be like the most high, number five. These five things makes the devil be thrown into the earth, who is to weaken the nations and having the love against the nation.
Ndiyana tutatia mtione ni mbuku la Isaiah chapter 14 ni magia 13 yo. Pamene pakuone sabwa zindu zo kwa nazi sanu kapena kuti 5 zomwezi kuone kazimene satana anali nazo kulimbana kapena kuda kwesedwa kumwamba ndi kulemba kutsusana kulimbana ndi amitundu okhala pa dziko lapansi. Akuti ndipo iwe unati mumtima mwako 1 ndizakwera kumwamba 2 ndizakweza mpando wanga wachifumu pamwamba pa nyenyezi ya Mulungu 3 ndizakhala pa phiri la Kamu malekezero a kumpoto 4 ndizakwera pamwamba pa mtambo ndidzafanana ndi wa mwamba mwambayo cha number 5 chimene.
So you can see the specific point was I will be like God and with that kind of word to if that you will be like God.
Ndipo mutha kuona makamaka chinthu chachisanunzo chomwe chikuoneserwa kunena kuti ndidzafanana ndi wamwamba mwambayo. Kunena kuti mawu ake ndi omwe wanso amene makamulankhula Eva kunena kuti mudzakhala ofanana ndi Mulungu.
But here we cannot say that Adam was stupid while hearing to the voice of Eve because we see how God made it from the beginning that there will be two people, the erect and unerect. The loved and the hated ones. Again, they said, ever having the great love against the nations. Here they said he weakens the nations, which means it is very difficult for one to come out from this bondage if it is not by God to reach out those bondage.
Nge komanso rapo kunena kuti satana ayo ndi okhala nayo mkwiyo kapena kuti ukali kwambiri pa anthu komanso iye ndi olefula mpa mitundu ndi chinthu chichi mukamaona zinthu zimene zizi ndizikuonesera kukhala zovuta kwambiri kwa munthu sizingatheke munthu kuti iyeyo athe kutuluka mukapolo oteremu ngati si Mulungu mwini wake amene achite kumzula kumtulusa mukapolo umenewu.
John 1 verse 29 says, behold the Lamb of God that takes away the sins of the world. So Christ is the Lamb of God, the only ram that takes away the sins of the world. That's why he was to enter into the judgment hall alone because he has taken all the wickedness, the sinfulness of the erect.
Ndetu amakamaka ndi miyaka ya 21 kula Yohaneyo ndi apa kuonesera Yesu Kristu kukakhala yekhayo amene akukachosa amene akukakwanisa kuzula ndi kulichosa tchimo lake la munthu ndipo munthu yosangathe kuchoka mtchimolo ndeno ndi Yesu Kristu yekha amene ndi mwana wa nkhosa wa Mulungu amene akuchosa tchimo lake la dziko lapansi.
This is why Christ enter alone into the judgment hall without the Jews, because the sins of the Jews were in the hands of Christ in the hall, so that the judge, let's just judge, should judge, should pass the judgment unto Jesus.
Ndedu ichi nchifuwa chake Yesu Kristu anayenena kukalowa yeka osalowa mudi Ayuda ujifajone na kuti Ayuda wazofoka kamena zola kwa zao zinali pa Yesu Kristu. Ndiye kunayenera kuti Yesu Kristu akaweruzidwe kuti oweruza olungama akaiweruza akaweruza mlandu umene ndi ukapereka chilungamo chake chigamulo cha nkhaniyo.
That is point number 2 that makes them not entering into the judgment hall. It was because they were holy now, their sins, their wickedness, their sinfulness were in the hands of Jesus Christ while in the hall waiting the judge, the lastest judge, to see the sinfulness in his hands because he is on the way to the cross and crucified and not there because the sinfulness of the people has been taken with him. Let him be alone in the
Ndetu iji ndi chinthu amu yide mfundo ya chiwiri chifukwa chimene anthu awa sama funika sama enera kukalowa mbwalo la milandu chifanyo na kuti iwawo anakhala angwiro anakhala wera popeza zolakwa zawo zonse zili pa Kristu ndi Kristu amene ndi amene anayenera kukalowa mbwalo la milandu kunena kuti amene akaweruzidwe akalandire chigamulo chonse cha mlandu popeza iye ananyamula zolakwa zawo ndipo anthuwo anakhala olungama mmalo mwake.
It was really true that they shouldn't enter into the hall, judgment hall, so that they shouldn't be deferred because their wickedness has been taken by Jesus Christ in the judgment place, led for the judge to judge, to pass judgment, because he is worth it to be crucified, to be nailed on the cross, led for Israel.
Chona choyenera kunena kuti iwowo asalowe mumbwalo la milandu chifukwa pa iwo apanalipo uchimo wawo unanyamulidwa ndi Yesu Khristu, ndipo Yesu Khristu amene ananyamula uchimo wawo ndi amene anali woyenera kuti akapachikidwe, akazunzidwe, akalandire masau zonse mmalo mwawo. Ndiye kunayera kuti Khristu ameneyo akapachikidwe, chifukwa iye mkupachikidwa kwa iyeyo muli moyo umene kuti uzaperekedwe.
That's why when they left Jesus in the hall, in the window into the hall, they were late for the Passover because the one of the because of their wickedness.
Pasika weni ndi amene waperekedwa ayo ndiyeno iye Yesu Khristu ndi amene ali woyenera kukhomedwa, amene ali woyenera kuponyedwa, ali woyenera kupachikidwa kuti chipulumutso chiperekedwe kwa iwo, ndiye wanayenera kubwerera sopano.
As we know the Passover, it's Genesis, that is from Exodus 12, whereby God made it clear that animals to be slaughtered, killed outside the village as the picture of Jesus Christ, led to be crucified outside the village of Jerusalem on the mountain as a picture. And he left the house eating the meat. That was all these things, a picture of Jesus Christ dying outside the Jerusalem village, dying while the people had the blood in their hands. Let it be said.
Mmene tionera ndi kudziwira bwino kunena kuti chiyambi chake cha Pasaka chioneka bwino mbuku la Genesis chapter 12, chimene Mulungu mwini analamulira kuti muzipha mwana wankhosa azikhala wopanda chilema, ndipo muzimupha kunja kwa mudzi. Ilitu ndi dongosolo lonse limene Mulungu anali kulionesera, limene ndi chithunzithunzi cha ambuye wathu Yesu Khristu, amene iyeyo anayenera kukapachikidwa kunja kwa Yerusalemu, ndipo opachikawo anayenera kulowa mmudzi, opachikidwa anayenera kutulusidwa mmudzi wa Yerusalemu kukapachikidwa kunja. Ndipo ompachikawo amafunika kumpachika mmanja mwawo muli magazi, chifanyana kuti Pasaka weniweni ndiye Khristu. Ndio zakale zinali zongoonesera zimene zikakwanisidwe ndi ambuye wathu Yesu Khristu.
That's why we sing hymn number 26, whereby it says, a sinner is saved because of beholding the Lamb of God.
Ichitu nchifayaka timaimba nyimbo namba 26 imene imanena kuti wochimwa iwe bwera numa sulile kuchifa jani uona mwana wankhosa.
Wochimwa iwe umasulidwe uona mwana wankhosa pakavali anakuombola uona mwana wankhosa. Iwe wona mwana,
wona mwana
wankhosa, wona mwana,
wona mwana
wankhosa, yekayo,
yekayo,
angangokolomo, ayayayaya, mwana
wankhosa,
ukaye sedwa, sedwa ndiso kapika, wona mwana,
mwana.
Ayayayaya,
mwana wangu.
Iwe kodi walema le manjila joputa ona mana
ona wakosa
chikondi
chikondi
chake mucha konje ayayayaya
mana
wako They said that they might eat the Passover.
Yumani na kuti pakuti nthawi iyo inali yakudya Pasika.
So you can see the time when Christ was to be bound was the exact time waited for the eating of the Passover.
Ndiyo mutakuona kunena kuti nthawi imene Ambuye Yesu anali kumangidwa inali nthawi yoyenera nthawi yake yomweyo imene analira kudya Pasika.
Had it been that Christ is not the Passover, the time of arresting Christ would have been before given a time to come and even after the Passover.
Kukanakhala kunena kuti Khristu Yesu yo sanali woyenera kapena sindiye anali Pasika weniweni. Zikanatheka kunena kuti Yesu yo amangibe Pasika asanafika kapena pambuyo kunena kuti anthu anadya kale Pasika.
But the exact time that God set forth in his will, the time ready for Christ to be bound.
Kumati nthawi yeniyeni imene Mulungu anayikira nthawi yake imene Yesu Khristu anali kumangidwa.
Because when we read in the book of Matthew, you see that even when he was crucified, they tried that of a bit to pick down Christ before the starting of the Sabbath to prevent from defilement. They were fear of being defiled without knowing that Christ has taken their defilement because of his sovereignty and because of his death.
Chifukwa olotika maona mbuku la Mateyu munthu ngakhale munthu amene anali kumpana pachikidwa Ambuye Yesu ameneyi iwo watu anayesa kumbali yawo kuchita chida chilichonse chotheka kunena kuti mtembo wake uchosepe pa mtanda lisanafike sabata chifukwa iwo amakazi imva kukhala odesedwa kunena kuti ikafika sabata ndi kunakhala odesedwa posazindikira zonena kuti Yesu Khristu amene ndi amene anatenga anasenza chideso mthupi mwake kunena kuti kwa iwo kuzakhale chideso koma iye anasenza mthupi mwake.
Christ is the accomplishment of the Passover.
Yesu Christ, ndiye chikwaniriso cha Pasika.
We'll be looking forward to this Passover in time to come when the people slaughtered the animals and have blood sprinkled on their houses to prevent from the death that was coming in Egypt.
Tizakhala tikuyang'ana nthawi ya mtsogolo munkhani imeneyo ya Pasika imene anthu anali kupha nyama kapena kuti kupha mwana wankhosa ndi kuwaza mwanzi wache pa manyumba awo zimenezi zinachitika ku Igupto.
And when for you to see that Christ is the exact Passover, you see that before he was to be bound to the state, he conducted a Passover, the beginning of the supper with the disciples in the upper room.
Ndipo kuti inu yomuone sese muone kapena muzindikire bwino zonena kuti Yesu Khristu ndiye mwini wake Pasika weniweni ndiyeyo iyeyo asanagwiridwe asanamangidwe anakonzera tu ngonero chakudya mazulo ndipinda chotsanja pamoze ndi ophunzirawo.
He had to finish the Passover and start the Holy Communion eating his body.
Anafunika tu kusiriza pasika kumutesa kapena kuti kumalizisa pasika kukwanisa kumaliza pasikayo ndikukhazikisa ngonero umene ndikudya kwathupilache.
As we know that Christ never came into this world to break the law but to fulfill, Christ is the fulfillment of the Passover and the starting of the Holy Communion, eating his body.
Wangati dzuwa bwino kunena kuti kamawerenga mBible iri kunena kuti Yesu Kristu sanabwere kukaphwasula chilamulo koma kwachikwaniritsa. Yesu Kristu iyo anakhala chikwaniriso anakwaniritsa pasika ndi kuyambisanso kapena kuti chiyambi cha mgonero umene ndikudya kwathupi lake loyera.
Christ had to the disciples into the upper room and break his body and give where he was arrived. Give the disciples and they eat body where he was arrived. And when he was to be dead and captive and bound and crucified, nailed on the cross, the exact body was already given to the disciples.
Bajaga Yesu Kristu anaenda kuwatenga ophunzira ake kupita nawo mchipinda chapamwamba ndikukanyema mkate umene ndi thupi lake kunyema thupi lake ndikulipereka kwa ophunzira awo kuti adye. Ndiye mmene amakanyema ndikukapereka moto anakhala kuti waperekerapo nchifukwa chake pamene anabwera kukamugwira mmene amabwera kukamugwira ndikukampachika ndekuti amakakwanirisa kupereka kwake kwa thupi lije kunena kuti iyeyo analipereka yekha thupi lache kuti anthu akadye.
So when Christ was with the disciples on the Holy Communion, finished the Passover, and take his body and gave the disciples, and the disciples ate and drank from the cup. And when the enemies came to bound Christ, led to be nailed on the cross, they were just following and accomplishing that has already set forth and done and accomplished. Christ is the Savior of his people.
Ndifaja ake pamene Yesu Kristu anatenga chikhocho namweramo chimene ndi chikhocho magazi ake. Yesu yodu anali ataperekeratu thupi lache komanso ataperekeratu magazi ake ndipo iyi inali nthawi ya mgonero umene sikunali kuyamba kwa mgonero. Ndichifaja ake pamene adani anabwera kukamugwira iyeyo ndikumaka kukamudzutsa ndikumapachika pa mtanda amakangokwanirisa zimene Yesu yo anali atazidziratu kale.
Let us bow our heads and pray. Firm head. Our dear Heavenly Father, thank you for this time that you give us. Thank you for the beautiful scriptures that speaks about the Christ and his beauty. Christ, the hope of the hopeless. The Savior of the lost. The sight of the blind, our salvation, the creator, our dear Lord God. We bless you for making it possible that we meet in the close and worship and exalt you, Father God, the only most high God. We pray you bless us, you protect us, even those that will fall online. And that went with us. Thank you, in the mighty name of Jesus Christ, crucified one. We praise, we worship, we exalt your name. We don't forget our brother who is to be ministering just 10 minutes, hours to come. According with your grace. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen.